kibabagene bimwanyi mwakiso bagala ministry ya byobulimi n'obulunzi eyongera amaanyi mu kusomesa abalimi ku nnima y'ekirime kino ey'omutindo olw'ekibasobozesa okufunamu ekiwera n'okwegobako embeera y'obwavu. Abalimi bategeezezza nti endokwa ez'emmwanyi bazifuna kyokka bakyabulamu emisomo okuva mu bakugu balambika ku nnima entuufu ez'okubayamba okufuna amakungula agawera. Bano bategeeza nti ekirime kino kibayambye nnyo okuvuunuka embeera ey'obwavu ng'era basinzidde wano ne bakunga abavubuka bannaabwe okwenyigira mu bulimi n'obulunzi okusinga okulowooleza mu kusabiriza buli kadde.
Last season batuwa 110 ez'emmwanyi naye tusaba ku luno batwongezeemu
okukola amabanga ag'ekigero 10-10 okunoonyereza kulaga zisinga okuba ennungi era ze ziri mateeka
nti abantu bakaaba school fees olina gasina sente zigula mmwanyi naye ekizibu kye tulina abantu baffe ng'olitasobola kugula bigimusa nga tasobola kwetusaako bigimusa naye gavumenti bwe betuyambye netuweeyo ebigimusa kuba gavumenti yali ebituwaddeko abantu ne bafuna amakungula amalungi.
Ekirala abavubuka bannange mwe namba kubiriza okwettanira okusimba emmwanyi muve ndowooza nze ng'omuvubuka myaka ng'esatu kw'ebiri maaso nja kuba nsobola okwebeezaawo.